Lena Dizzo. Let's go. Dizzo. DJ Kendi, I say.
Mwana chisaga.
Kendi. Exclusive from ZambiChins.com.
Have a fast time, my job.
Bra. Go. Leta guno.
Lena Dizzo.
Kendi Dizzo. One, two, three, go.
Yes,
Tete mulegende tulai Tata hawe mpale ni go Na ine mpale ni go Hey, mpale ni go Na ine tatambike ni go Pali yao wa mapalwai Hey,
lesa
Katile mini Ganti wini mesia Sina lapasi duwega Emushave ni mama Uya mama mesia Uya mama mesia Uzovona mesia Uzovona tine lavai Sia kukalela Sia kukalela mama Uya mama mesia
Sai Uwa mumbile sonde wabika mwana matu iwe
Everything is well, amen. Amen. You believe a boy, punda, amen. Mulungu ni wabose, women and men. Space ni ambili munga bukele as men as possible. Kweve kulibe impossible. Malinga upe mpela na Bible. Bilivo tefe ufuna ni possible. Security mulungu mupange boy. Ndaba.
Lesa. Uwa mumbile sonde wabika mwana matu iwe. Tawandekeleshe.
ZambiChins.com.
What is this? Game On exclusive.